waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
Warbixin laga soo saaray dadka Aboriginalska ee lagu sifeeyo Stolen Generation oo macnaheedu yahay jiilkii la xaday ayaa sheegaysa in intooda ka weyn 100 sanadood la filayo in tayada noloshoodu ka liidan doonto tan dhigooda kale ee Aboriginalska. Warbixintan ay soo saareen Australian Institute of Health and Welfare waxay kala u sheegaysaa inay jiraan in ka badan 72,000 oo dadka soo badbaaday ah, taas oo ka badan 2,000,000 intii tiradu maraysay 4 sano ka hor. Ninkan la yiraahdo Uncle James Windy Welsh wuxuu ka mid yahay caruurtii laga qaaday waalidkood laguna hayn jiray guri la oran jiray Kinchella Boys Home oo ku yaalay New South Wales. Ninkaas oo maqalka dhagihiisu liito ayaa sheegay in dhibkii iyo xadgudubyadii lagula kacay intii uu guriga ku jiray lug ku leedahay dhag cuslaantiisa.
Anytime they got up behind you or anything, they'd whack you. They would close the
markasta oo ay gadaalkaaga yimaadaan nabar bay kugu dhufanayeen iyadoo gacanta u duuban tahay, waxaana ka mid ahayd hadimooyinka ugu qabsan jiray. Waxaanan oran lahaa inay ku lug leedahay dhibaatadeeda maqalka, ayuu yidhi. Lix jir buu ahaa markii isaga iyo lix kale oo walaalihiis ah laga qaaday waalidkii. Iminka oo uu 70 jirana waxaa laga sameeyey sheeko muuqaalaysan oo ka turjumaysa sooyaalkiisii nololeed, taasoo ay sameeyeen urur ay leeyihiin dadka dhulka loogu yimi oo la yiraahdo The Kinchella Boys Home Aboriginal Corporation. Sheekadan ayaa loo isticmaali doonaa in dadka kale ay bartaan wixii dhacay, ay ka bartaan wixii dhacay. Waxay iga soo jiidayeen hooyaday aniga oo maradeeda ku dhegan. Maantadan la joogana weli waan xasuustaa ilmadii hooyaday ee gacantayda qoysay, ayuu yiri. Dib u dhaca dhinacyada dhaqaalaha, bulshada iyo caafimaadkaba ee dadka indigeneska ah ayaa ah mid jira oo aad u muuqda, iyadoo ay sidaa tahay ayaa haddana warbixin ay soo saareen Australian Institute of Health and Welfare lagu ogaaday in kumaan kum ah dadkii la xaday ee soo badbaaday kaba sii liitaan intaa. Haweeneydan la yiraahdo Fiona Cornforth waa madaxa sare ee hay'adda Healing Foundation.
The gaps in life outcomes, not just between survivors,
farqiyada dib u dhaca noloshu uma dhaxayso oo kaliya dadkii soo badbaaday iyo dadka aan Aboriginalska ahayn, ee wuxuu xataa u dhexeeya kuwa soo badbaaday iyo Aboriginalska iyo Torres Islanderska kale ee aan iyaga waalidkood laga qaadin, ayay tiri. Warbixintu waxay daaha ka qaaday in markii laysbarbar dhigay dadka indigeneska ah ee 100 sano ka weyni ay halis 2,000,000 ah ugu jiraan naafo halis ah, halka dadkii soo badbaaday ay tahay 3,000,000. Dadka soo badbaaday ee survivorska loo yaqaano ayaa la sheegay inay weliba la kulmaan caafimaad darro xun oo maskaxeed, isla markaana fursadda uu sankaro ugu dhici kara ay 3,000,000 ka sarreyso tan dadka indigeneska aan ahayn. Waxay kaloo dadka survivorska ah qabaan xanuunada kelyaha, taasoo ku dhawaad 2,000,000 ka badan xadiga xanuunada kelyaha ee dadka kale ee indigeneska la ah ee aan iyaga la xadin markii ay caruurta ahaayeen. Waxaa soo jirta dhibaato intaaba ka weyn, taasoo warbixintu sheegtay inay jiraan in ka badan 140,000 qof oo ka sii farcamay dadka survivorska ah, oo saami ahaan u dhigma 136% dadka qaangaarka ah ee dadweynaha guud ee dadka indigeneska ah. Qaar badan oo dadkaas ahna weli way dareemaan dhibaatadii ay waalidkood ka dhaxleen. Harry Williams, ninka la yiraahdana, wuxuu leeyahay inuu weli la tacaalayo sidii uu isaga daweyn lahaa dhaawacii niyadeed ee kasoo gaaray qaadashadii awowgii.
For example, you know, I can't speak my language, I can't speak my native tongue, you know, we can't communicate like that.
Tusaale ahaan, anigu kuma hadli karo luqadayda, kuma hadli karo luqadii hooyo, isma hadal weydaarsan karno. Saameyn weyn bay ugu yeelatay. Weli waxaan la kulmaa dad qoys ah oo aanan horow aqoonin. Waxaanan isku dayaa inaan isbarano anigoo u sheegaya kaan ahay, iskuna dayaya inaan xidhiidh la dhigto. Waanan ogahay inay weli jiri karaan qoysas kale oo aanan wali la kulmin ayuu yiri. Uncle Widi sidii ay noloshiisa u kala hadhaaday sanadihii ka dambeeyay markii laga soo daayay Kinchela Boys Home wuxuu sheegay in dhaawaci iyo caradii soo raacday ay dhaawacday qoyskiisa.
Screwed everything up into the sense that I didn't know what to do with my children because I didn't know how to
wax kasta way iga qaribtay ilaa aan ka garan waayo sidii aan caruurteyda u dhaqi lahaa waayo ma aanan aqoonin sida loo noqdo nin qoys ayuu yiri. Uncle Widi hadda wuxuu maamulaha ugu sareeya ka yahay Kinchela Boys Home Aboriginal Corporation wuxuuna qayb ka yahay olole dadka loogaga waramayo jiilkii la xaday oo lagu caawiyo dadka ay saameysay. Fiona Conforth oo ah maamulaha sare ee Healing Foundation ayaa todobaadkan u sheegtay National Press Club in la qabto shaqo intan ka fiican oo lagu soo afjaro kala fogaanta tayada nolosha. Waxay kale oo sheegtay in la helo daaweyn baahsan oo laga dhex abuuro jiilalka isla nool si loo caawiyo survivorski iyo qoysaskoodaba.
First Nations peoples must be afforded the opportunity to recover from the trauma.
Dad iyo qaranka koowaad waa in la siiyo fursad ay kaga soo kabtaan waxyeeladii adoonsigu u geystay siyaasadihii isbaabi'inta ahaa ee dawladihii kala dambeeyay iyo cunsurinimada wali socota. Caruurtii la xaday waxaa ka lumay ku koridoodii qoys jecel oo daryeeli lahaa, ayay tidhi.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.